Program ina yangwe ngwengwe ndakutengerani office ya za umoyo ya mboma la Blantyre ine ndi Mike Mlongoti ndiye takhala tikuunikirana ndithu zosiyana siyana zokhudza ubwino umene mungawupeze inuyo pakhomo pano kufunika kuti mukhale ndi magetsi a solar ndiye kumbali imene tikufuna kuti kwambiri tiunikirani lero tufuna tikambe nkhani yokhudza ubwino umene inu mungawupeze ngati muli ndi zipangizo kapena chipangizo cha magetsi asola nyumba mwanu koma kugawo la za umoyo timamva akadaulo osiyana siyana akufotokozapo zokhudza chiopiezo chimene chingabwere makamaka ngati mugwitsa ntchito zinthu ngati makandulo kapena nyali za parafini ndakutengerani kuboma limene lili la Blantyre ya mamaka office ya ikulu ya boma limene lili la za umoyo kuti tiunikiridwe ndi mmodzi mwakadaulo tili ndi Unikani Mtipela amene iyu ndi Namwino amene ndi nurse mu office imene iyi tsatirani programu iyi mwachidwi chifukwa kumapeto kwa programu iyi tikufunsani funso ndipo mukayankha molondola ndi kuchita mphumi mudzalandira t-shirt yokongola ya ngwengwengwe takulandani programu ya
zikoma kwambiri
ambiri ife tikakhautita ya tsakandulo tikuunikira nyumba kapena titi ndi nyale ya parafini ya kuloboyi tikuunikira nyumba timangoona kuti zonse ziti mnobwino koma timaona utsi ukutuluka kodi utsi uja ndi chani
tathokoza kwambiri chifukwa cha funso lanu labwino kuunikira koloboyi kapena sokuti kandulo ngati pa umoyo timangoyang'ana kuwala kokhako komano funso lilalunjika kwambiri ndithu bwinobwino unena kuti vuto limakhala lili chani ifunena kuti tikamangoyang'ana kuwala kokhako pamene timalakwitsa zinthu koma panopa tikufuna tiunikirane kunena kuti utsi umene umachokera mu koloboyi kapena kuti kandulo uli ndi makemikozi oyipa pa miyoyo yathu utsi uja umati ukamatuluka kuchoka mparafini muja umakhala ndi carbon dioxide komanso umati ukhala ndi carbon monoxide monga mmene tikudziwira ife anthu tikamapuma timafunika mpweya wabwino umene timautchula kuti oxygen amene amagwira ntchito m'malupi mwathu koma ngati tigwisa ntchito koloboyi ngati tigwisa ntchito makendulo awa utsi umene umachokera mmene muja ndi wachiopsezo pamoyo wathu chifukwa inena kuti ukalowa mkati mwathumu tikamaupuma kukafika m'mapapo umatha kubweretsa mavuto osiyanasiyana mwina pongofuna kutchulako mavuto amene angabwere chifukwa yoti tikugwisa ntchito koloboyi mnyumba mwathu munthu amatha kuzadwala TB patsogolo pake chifukwa yachikulu cha TB mmene munthu amatha kumakosomola kumatutsa makhololo ndipo ngati saunikiridwa nsangasanga kuthandizidwa nsangasanga zimatha kutenga moyo wake komanso pofuna kuphatikiza pamene popo utsi umene ujawo munthu amene ali ndi nthenda ya asima kapena kuti mphumu utsi umene ujawo akautenga asima ija imakwera ndi chifake nthawi zina timaona kuti chiwerengero cha anthu asima chikudzachulukira mwina chifukwa cha anthu amene akugwisa ntchito akuloboyi kapena makandulo amene wawa utsi umene ujawo ndi woyipa umakasonkhezera moto pamene pali kale koyambisa nthenda ya asima kaja akapuma muja munthu chamapezoto akuyamba kupuma mobanika soza kuti utsi umene uwu ndi woyipa kwambiri pongofuna kuonjezera mmene papa nyali zimene zizi zimatha pena kulakwika kuphulika ndipo ifeyo tamvako ngozi zosiyanasiyana za moto zimene zachitika chifukwa kuti anasiya kandulo kuchipinda yangogwira chovala yangogwira ketani moto wayaka nyumba yonse mwinaso anthu apsa mmene muja nyengo zinaso tamvako nena kuti akoloboyitu amayaka mwangozi waphulika koloboyi waphulika sizimakhaso zinthu zabwino ndiye kuti parafini amene anali mmene mujamu wasakanikira nyumba monsemu nyumba ijembezoti yayaka anthu amene ali mmene mukatundu ndi zinthu zina zambiri zaonongeka akhala ngati apanga bomba choncho ifeyo ngati achipatala tikulimbikitsa unena kuti amalawi tatenti gwise ntchito masola kugwisa ntchito sola kuli ndi maubwino ochuluka ubwino oyamba ndonena kuti utsi umene tikukamba pano pawo sumatuluka musola mmene mujamu ndikungounika basi kapena ngati mukufuna kumvetsera wayilesi kungomvetsera wayilesi bwinobwino ngati mukufuna kutchaja foni yathu imatchajika koma simupuma mpweya wina uliwonse oyipa umene ifeyo tikuganizira kuti umayambisa matenda mthupi mwanu china chabwino nchonena kuti masiku ano moyo unasintha tikuyenda limodzi ndi technology izi za kandulo izi ziza koloboyi izi kuti muonetsetse ndi zachikalekale kwambiri mwinaso technology sanafike pena masiku anowa amalawa yambiti ndi kutekera kuti titakugula sola ija tikhanayo nthawi ya itali tikugwiritsa ntchito usana kutero tipise nthumba tikagule kandulo usiku umodzi kandulo wata mawa kukagula parafini mafuta ata ngati ibe mafuta ndiye kuti nthawi imene yotagona mundima zisizinaera komano kubwera kwa sola kukuthandiza onena kuti nthumba mwathuso tikapanga budget japa kamodzi tizuwe kuti tikhala nthawi ya itali tisanaganizeso kuti kodi tikagulenso machesi tikagulenso kandulo tikagulenso akoloboyiwa timakhala kuti tasave ndithu ndrama kwa nthawi ya itali
kuti mene tikusave ndrama choncho ngati ana analibe chakudya
tikugula chakudya ndiye kuti zakudya za magulusiki sizilo pamenepo pobanja la tans tikugula zovala ana usachiritsa manyazi tikukhala moyo wamphamvu chifonena kuti tikusave ndithu ndrama imene inakatha kumalowa kumakendulo inakatha kumalowa kumafuta pafini amene sakumakwera sodeile tsiku ndi tsiku zinthu zikukwera tsono tikagula sola iyi tikuyigula pakamodzi tikugwisa ntchito nthawi ya itali tsoza kuti tikhala ndi banja la thanzi komanso banja limene lilibe kuchiopsezo china chilichonse chimene chimabwera chifukwa kuti banja lolugwisa ntchito akoloboyi kapena makandulo
muli ndi zitsanzo zimene munamakumana nazo pa nkhani ya ntchito yanu zimene zinachitikapo kuchoka ku vuto limene mukutchula la makandulo kayankhani za koloboyi utsi ndi zinakhala
mukazapita ku Queens kapena zipatala zina zimene amagoneka imanena kuti kuli Queens unit imene kumakhala anthu amene ali mabala okupsa mukafunsisisa anthu aja kuti kodi chinachichika ndi chani muzapeza onena kuti ambiri anapsa chifukwa cha moto ndinasiya kandulo kuchipinda ndiye ndimati ndipite kumadzi kubwera kumene koko ndinapeza nyumba yapsa mwana wapsera momwemo enanso mwazisomo anatulutsa ndithu anthu kupezeka kuti alino kuchipatala koma ena amapeza kuti afera mnyumba momuta tsono china chimene afuna kufotokoza pa chonena kuti zima zaoneka zokoma mwina ngati nyumba yako soili ya malata koma sizikuthona zakuti singapsi ngakhale katani kuti tigwire moto olomalata amatha kumapa china chichonse nyumba chimasakazika koma panopa mundifutsimikiza inuyo ngakhale tili kuti mbado uno koma nyumba za udzu zilipobe ndikambe kwambiza m'mamezi muli nyumba za udzu ndipo anthu andakagwisabe ntchito akoloboyi komanso induwa anthu amenewawo ali pa chiopsezo chachikulu ife onena kuti uyu amene akugwisa ntchito akoloboyi uyu amene akugwisa ntchito kendulo tsiku ndi tsiku akupumanso mpweya woyipa tsiku ndi tsiku ndiye muntengeno wina ali apo amene iyo akugwisa ntchito sola tsiku ndi tsiku alibetu mpata woti angapume zimenezi alibe chiopsezo chenicheni chonena kuti matenda okhuzana m'mapapo angathe kumugwera nthenda za m'mapapo zimabwera chifukwa cha nkhani zosiyanasiyana mwina fumbi chani komano uyuyu amene akugwisa ntchito akoloboyi uyu amene akupuma mpweya umene uwu kapena kuti autsi amene achawo ali pa chiopsezo chochulu kaonena kuti atha akuwonjezera chiopsezo chake tikamuyerekeza ndi uyuyu amene asakugwisa ntchito akoloboyi kapena kuti amene akugwisa ntchito sola
Mutakugula zipangizo za sola Mabeleka pangono pangono Kuyambira miezi 6 Mpaka saka ziwiri Mugugwiri sabe sola yo Kula nizipangizo za sola zokala
Mulindi mbali zambiri zimene munga tekulangizi lantu Pangani ya za umoyozi ndinyikani mene lukambira na lero Kumaso kumapiru kwake mugumema malawu Kuti apangiti chiganizo agule sola mproject yangu ngwe
Mawanga umaliza kwa inuwa malawu mproject mene yangu ngwe ngwe Tigwilise nchito sola ndipo sitipanga chisankho cholakwika umoyo wathu uzikhala number 1 timanena kuti titakukhala ndi nyumba zambiri titakukhala ndi magali moto titakukhala ndi maloji titakukhala ndi china chilichonse koma ngati umoyo wathu sitinauchengetere palibe chimene tachita ifa zonse zimene tikuzoona zinkhani number 1 ndi moyo kupanda moyo ndi kuti zonse sizingayende choncho ife ngati aboma tikukumemani kunena kuti tatiyeni tichoke moyo wathu wakalewu ogwiritsa ntchito akoloboyi ogwiritsa ntchito makandulo amene amatiusa utsi umene ungaununge mioyo yathu koma titenge njira ya makono yogwiritsa ntchito masola tipeze masola amene ali amitengo yabwino komanso tiunikiridwe moyenerera kuunika kumene sikungabweretse chiopsezo pa mioyo yathu
kuyankhula kwa mvemvemve kuchokera kwa Unikani Nthipera ameneyu ndi Namwino Nurse kuchokera ku ofesi ya zaumoyo mboma la Blantyre akuti zinthu zambiri zimene timakakamira nyumba mwathu kuunikira kandulo kaya ndi nyale zakapafini zakoloboyi sizingatithandize kwenikweni chifukwa zimatulutsa utsi umene uli ndi mbweya oyipa nde akutilimbikitsa kunena ona kuti tipange bwanji chiganize lero kuti nyumba mwathumo tigule chipangizo cha sola chimene mene chiti tandize kuti tizipuma mkwea wabwino kuhunigira kwa ukondo ndituni titindi kutegera kuti tita ukala mwe wa udali osa kuzido kapena osa kala ndijo piezo chachikulu choriti kuzodwa la ntenda zikulu zikulu ngati zimene anachula zicha
tukupiti hila ndi program ya padira yangwe ngwengwe ndi pakali pano ndofuna kuti ndimve kuchokera kwa mkadaulo wa punziro la zamagetsi kusukulu ya ukachenjede ya Mubas amene wa ndi a Joseph Chikaponya Pili inuyo mungati ndi ubwino wanji mukaelekezera ndi kuti anthu akamagwisa ntchito makandulo kaya ndi nyale za parafini anthu adziwe ubwino utani
ziko mwambiri kawalidwe ka magetsa sola kama solar home system ndiko kuti kawalidwe kake sikama sintha kweni kweni ndikawalidwe kuti mene amapanga ma solar home system acha amadziwa kuti tufuna babula tuli zidzawala chonchi zima siyana ndi kawalidwe ka kandulo kapena kawalidwe ka malampa parafini kumakhala kusiyana zimezi sazitho kuononga tinene kuti mwana akuwerengera kandulo kusiyanitsa ndi kuti mwana akuwerengera pamagetsi okay chifukwa kuti kawalidwe kajaka kuma siyana pena mwana akakwera pena katsika maso ajatho kukhala kuti akuonongeka zimenezo mwina sitingazione panopa panacha koma akadzakula chifukwa choti apanga zimezi kwa kanthawi atozakhala ndi mavuto amaso chachiwiri ndichokuti makandulo kaya parafini tikamamuyatsa kuti tiunikire pali utsi wotume umatuluka utsi uja choyambirira umadwalitsa timatenda ngati tizifuwa iti ndithu ndipo ukakhala kuti wagwisa ntchito kwa kanthawi zimene zija zimayamba kusokoneza mwina mapapo ako ndiye zitho kubweretsa matenda osiyanasiyana pa munthu pamene ukamagwisa ntchito magetsi palibe utsi wina ulose omwe umatuluka ndiye timatenda timene titokhosomola khosomola ta mmapapo iti ndiye kuti tipita nachepa chomaliza ndichokuti utsi umenewu umawonjezera kusintha kwa nyengo komwe tikukuona makamaka muzaka zimene zizi chifukwa ngati mvula inasintha kagwedwe kake alo dzuwa lomwe timakhala nalo kuoneka kuti pena kukumadza tentha kwambiri zinthu zoti pa miyoyo yathu tizikutisokonezaso ndithu
mwamema bwanja Malawi kuti chifukwa cha ubwino umenewu umene kubwera pathupi pawo maso thanzi la pakhomo pawo achite chiganizo lero chifukwa zipangizo za sola zogulitsidwa mu project ya ngwengwengwe tikunena pa
project ya ngwengwengwe ndi auza Malawi kuti project yabweretsa mwayi waukulu kuti athe kugula zipangizozi ndipo ubwino wa zipangizozi ndizokuti akagula azingogwiritsa ntchito zasiyana ndi kugwiritsa ntchito zinthu ngati makandulo zokuti tsiku ndi tsiku ufunika uzigulabe pamene mukangogula zipangizo za ngwengwengwesa muzakhala kuti mugwiritsa ntchito kunthawi yayitali ndipo mukamagwiritsa ntchito mucha mukhala mukupewa timatenda tinanditinati
amenewo ndi a Joseph Chikaponya Pili amene ndithu ndi mkadaulo wa phunziro la zamagetsi ku sukulu ya ukachenjede ya Mubas kuti tsimikizira kuti magetsi asola ndofunika kwambiri chifukwa amachepetsa chiopsezo chimene chingabwere kwa ife matupi athu nkhani yokhudza kupuma utsi nyumbamo chifukwa cha makandulo kapena nyali za parafini ngakhaleso kumene nkhani zokhudza kubweretsa kusintha kwa nyengo ngati dziko lonse lapansi ndiye akukumemani kunena kuti chitani chiganizo lero mu project ya ngwengwengwe mugule chipangizo yanu cha sola mugwiritse ntchito nyumba mwanu
mutakugula zipangizo za sola mapereka pang'ono pang'ono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa besolayo kulani zipangizo za sola zokhala
mukumverai ndi program ya ngwengwengwe ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya padziko lonse World Bank mchingerezi akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU
ndipo pano ndakutengerani kunkhotakota tufuna tikumane ndi kampani ya kumudzi kuwale imene ndi imodzi soma kampani zimene zitenge nawo mbali kapena zikutenga nawo mbali mu project ya ngwengwengwe nde ndicheze ndi mulu wa kampani imene yakumudzi kwale ya Witness Chisale kuti atifotokozere bwino lino takulandirani ku programu yake
dzikuma kwambiri
inuyo ngati modzi somwe akadaulo amene zasula mwachita nthawi yaitali ndemanga yanu pankhani yokhudza kupitisa patsogolo umoyo wa banja pakhomo akakhala ndi sola kuyerekezera ndi mwina akakamagwisa ntchito makawanda uloka ndi makoloboyi ndi otani
mphamvu za sola ndi mphamvu zimene timachiona kuti screen nyumba akugwisa ntchito ngati kamakandulo kaya koloboyi za parafini izi ziona kuti zimatulusa usi carbon dioxide carbon monoxide amene tikamamupuma akhonza kutibweresera zifuwa komanso kumasika mapapu athu chifukwa chiona kuti tikupuma usi umene suli wabwino pamene izizi sizimachitika ndi mphamvu pamene tikugwisa ntchito kuwunikira kugwisa ntchito mphamvu za zuwa kugwisa ntchito mphamvu za zuwa umakhaona kuti you are well assured na kuti umoyo wako sukuwononga
suli pachiopsezo ndiye inuyo ngati mkulu wa kampani ya kumudzi kwale mwalimbikitsa bwanji kuti mu project ya ngwengwengwe agule zipangize za sola pakalipa
ifeo timu watu kwambiri kumakhala pa Malawi amene ali kukhala kumudzi kuna kuti akuyenera kukhala ndi zipangizo zimene zili zolimba akuyenera kukhala ndi zipangizo zimene akagula sitsa onongere ndalama kuna kuti umagula mwezi uno kumangotha miyezi itatu amufunaso mupisese mtumba momwe mucha ramazi zili mwambiri mmene zikufunika kuti tidzazigwisa ntchito mukagwisa ntchito ndalama yanu kugula zipangizo kumudzi kwale mukhale ndi chitsimikizo chiona kuti ndithu magula zinthu zokhalisa ndi zinthu zolimba ifeyo sitimamthawa customer that's why tikugwirabe ntchito ndi anthu mmamizi mosiyanasiyana customer wathu atigula zinthu timakhala naye pafupi nakuti ngati wakumana ndi chopsinja china chake ndi product imene anatigula tithe kumufikira ndikumuthandiza kupanga solve problem yake
mwadzimvera nokha akadaulo osiyanasiyana amene amagulitsa zipangizo za sola ngakhale aza umoyo kumene kutsimikizapo kunena kuti ndikufunika inu ngati kwanuko mulibe mphamvu za magetsi mukhale makamaka ndi magetsi a sola ndiye project imene ya ngwengwengwe imene ndi yaboma ya Malawi ikulimbikitsa kuti inu mukhale nazo zipangizo za sola chifukwa kuti mphamvu imeneyi ndiyofunika komanso ili ndi ubwino ochuluka makamakaso konkhani yokhudza thanzirano ndi umoyo wanu nyumbamo simumwapo kumautsi wina uliwonse umene ungayike moyo wanu pachiopsezo koma kuti ndi mphamvu za ukhondo zimene zimathandizira kuti umoyo wanu ukhale wangwiro komanso wabwino mnyumba mwanumu mupewe matenda ngati achinazimfine kaya ndi zifuwa mungandivomereze inu kuti ambiri a ife umwana wathu takula ndithu mu nyengo zovutirapo kugwiritsa ntchito nyale za koloboyi zoyendera parafini kaya kugwiritsa ntchito kandulo ena ngakhale muni umene kuyatsa muni wa maudzu kuti tingowunikira kuti pogona pamwina tingokonzapo ngati zitheke basi muni upamene ukutha tiyambe kugona ndiye ndili ndi Prince Kankhwali amene ndi waku Vitalite amene akufuna kuti angoyikirapo ndemanga pa zinthu ngati zimenezi kuti ndizoonadi kuti zipangizo za solasi akuti zilibe chiopsezo chonse pa moyo wanthu makomwe
ndipo ndizoona zipangizo zimapangidwa mwamakono kuthandiza kuti amagwiritsa ntchito dzuwa so dzuwa lija limalowa mu battery box momwe makhale kuwunikirano ku mababu mababu ake sakhala ndi utsi unaliwonse koteloko kuti munthu atha kugwiritsa ntchito mabwinobwino mosaganiziranso kuti adola chifuwa olompumu okhala ndi maso kuti ayamba kuapweteka chifukwa kuti amagwiritsa ntchito solai kulibeko zimenezo katundu amapangidwa makaudalaula umenewo chisimikizo kuti katunduyu alibepo chiopsezo
kusionzaona kuti ndi katundu amene akugwiritsa ntchito mphamvu zachilengedwe monga dzuwa tonse tudziwa ndilachengedwe
ya zoonadi
ndiye iweyo ngati mmodzi mwa anthu amene kwa nthawi yayitali wakhala ukupanga nkhani zokhudza za solazi komanso wagulitsapo mwina sola kwa anthu osiyanasiyana ku midziko amalawi tilipo opitirira 20 million mdziko muno ulimbikitsa bwanji anthu amene akumvera pano anthu amene akuonera pano ali kunthalire ena ali kuchikwawa ena kunsanje mwina akugona mundima ndikofunika bwanji malinganaso kuyang'anira thanzi la nyumba mwawomo kuti agule zipangizo zimenezi mu project yangu
kwa anthu onse akumala kuno ndikuwamemeza kuti agwiritse ntchito katunduyu katunduyu andi ubwino wakuti maso samaonongeka simungadole mphumu simungadole zimfine umakhalaso ubwino wakuti anthu mnyumbamo amakhala kuti ndi anzeru ana akuwerenga usiku uja choncho ndiyimemeza anthu akumalawi mtundu onse wa malawi kuti katunduyu chonde ndi mwa wangu ngwengwe agule katundu yambe kugisa nchito asema kugisa nchito njira zakale za mapalafini koloboyi kandulo zomwe zili pa jopezo pa tupipao
katokoza
ziko
akunena choncho Prince Kankwali kungokulimbikitsani kunena kuti ndizofunika kwambiri kuti zipangizo za solar zimene zikugulisidwa mproject yangwe ngwengwe kumaso ungakhale atakhala kuti project yapita kumapeto yatha inuyo pitirizanibe ndithu kukhala ndi chifuno komaso chiganizo chimene chocho choti tatsigwiritsani ntchito mphamvu za magetsi a dzuwa azipangizo za solar ndizofunika ndithu ndipo sizingabweretse chiopsezo china chilichonse pa moyo wanu
mutakugula zipangizo za solar mapereka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri mukugwiritsa besolayo kulani zipangizo za solar zokhala
ndili ku Malawi Bureau of Standards kumene ndikufuna kuti ndikumane ndi mkadaulo wokhudza kuyeza iza zipangizo za magetse amene ndi Deus Bison ndifuna kuti andifotokozere kuti kodi zimenezi ndizoona malingana ndikuona kwawo komaso ukadaulo wawo wa zaka zochuluka kuti ndizaka zochuluka
ndi zaka zochuluka bwana makamakapo gwira ndi Malawi Bureau of Standards ndi kwa zaka zisanu koma ineyo zimenezi za renewable energy nayamba kuchita nazo kuchambira chaka cha 2013 kusoenza kuti ndithu ndi zaka zambiri
apitirira zaka khumi panipo
ndithu
ndiye zimene ndayamba kufotokoza tsegula programu iyi ndizoona kutina kuti iti mphamvu ya sola ndiyothandiza mamakapa umoyo wa anthu nyumba
ndizoona zida za mphamvu ya mbwezera imene mu chingerezi ndi sola zida zimene zizi ndi zabwino chifukwa kuti mphamvu yake izimalandira kuchokera ku dzuwa ndi dzuwa ndi chimene Mulungu analipatsa kale choti chitira ubwino ndiye mphamvu zimenezi ndizoti sizimabweretsa zoononga ngati utsi kapena mpweya woyipa zimangogwira ntchito bwinobwino zida zimenezi ndipo ndizothandizira kuti ukhondo kapena thanzi la anthu lisungike bwinobwino poyerekeza ndi zida zina zimene anthu akhala kugwiritsa ntchito mbuyomo
Ndiyo mwina munga unikirepo wanji, mwango chula hapo nkani uku za uzi, tima ziwa kanduroi matrusa uzi, tima ziwa nyali hapa lafini matrusa uzi. Yeah. Uzi umine ujao ulindiju wapiezo jota nipa umwe wano.
Mwachi mozi, ndine na at least ziwiri, kumano chimozi wa mbilira, nchone na kuti, uzi otuluka mu mkuni, energy, yo chita kuocha ngati mene, ngati parafini, kandulo, kabena ma generator. Ndizoti zimabweretsa matenda makamaka
ndazodutsira mpweya
ndazodutsira mpweya yes matenda ndithu ngati chibayo ndizinazoti kaya mphumu
yes.
Matenda amene acha nthawi zina amatha kubwera kuti gwero lake ndi limene loti munthu wakuma mpweya woyipa
sonza kuti ngati nyumba muja anthu timagula makandulo kapena kuwunikira parafini ndekuti mwana atabadwa pakana zaka zambiri akungopuma beutsi omwewo Sanga kule bwino,
eh? Sanga kule bwino. Nthawi zambiri ntuma kakuti pabwera zotsatira zoononga ngati zimenezi. Timadontho ta mpweya woyipa umene anthu tikuupanga pogwiritsa ntchito njira zina zija za mphamvu. Mpweya umenewu umakwera kupita mlengalenga ndi kuononga layer imene imateteza dziko lapansi amatcha ozone layer. Ndiye kuunika kapena ndi mphamvu ina yake yochokera ku dzuwa imene imablokedwa ndi leya imene imaonongedwa mapeto ake anthu kumalandira kuunika kumene umabweretsa matenda ngati kansa kuyambira pa khomo lako munthu ndiye kuti ukamagwiritsa ntchito zida izizi za mbwezera osati maparafini kapena majenereta kapena makandulo wani ndiye kuti tichepetsa kupewa ngozi tichepetsa njira zina zimene zimabweretsa matenda pa matupi athu
ye mukutsimikiza inuyo kuti sichiganizo cholakwika agule zida zimene
ndithu ndi chiganizo cholondola kuti agule zida zimenezi ndikumazigwiritsa ntchito chifukwa zili ndi ubwino kwambiri koposa zida zina zimene takhala tikugwiritsa ntchito mbuyo zija
ndikhupira ona kuti kuyankhula kwa mkadaulo kumeneko kwamveka ndithu mwamvemvemve akunena choncho kuti ubwino ndi wambiri nkhani yokhudza thanzi lathu kwamena nyumba mwathumo zinanga ndi mike mlongoti ndikuona ngati tikumaneso tsiku lina limene tidzakambiraneso mmutu wina ofunika pa nkhani yokhudza ngwengwengwe maderathu awale komaso mdima uthawe pamene boma ndikulimbikitsa kuti titero maderathu dzikomo kwambiri
muta kukula zipangizo za sola mapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka zaka ziwiri muku kwiri sabe sola yo kula nizipangizo za sola zoka.
Nali fusolatu mprogramu ya lero pali chiopchezo janji pa umoyo wanu mukagwiritsa nchito kandulo kapena koloboi poelekeza ndi kugwiritsa nchito zipangizo za sola ndibwerezanso fusolo pali chiopchezo janji pa umoyo wanu mukamagwiritsa nchito kandulo kapena koloboi poelekeza ndi kugwiritsa nchito zipangizo za sola perekani yankholanu potumiza SMS kapena WhatsApp kunambala iyi 0997-422-668 ndibwerezanso nambalayo 0997-422-668 osayiwala kulemba dzina lanu lonse dera komanso boma lomwe mumakhala ndipo onse ochita mphumi atayankha funsoli molondola tidzawaulutsa pa MBC Radio 1 lachisanu pa 31 May 2024 nthawi ya 5 koloko madzulo. Ngati mukufuna kugula chipangizo chanu cha magetsi a sola kapena mukufuna kudziwa zambiri kuili onse mwa kampani zovomerezeka zomwe zikugulitsa zipangizozi imbani foni pa nambala izi Vitalite 703 Green Impact Technologies 4260 kapena 0881-754-926 Yellow Solar 3020 Zua Energy 0994-791-414 kapena tumiza SMS yolemba sola ku 3067 Star Times 0995-777-555 Sane Money kapena Solar Ed 0997-034-806 Ricapo Solar Systems 0994-549-641 kapena 0995-251-491 Soles Energy 0996-528-378 ndipo kumudzikwale 0888-728-242